Kama uko na budget ya 15,000 shillings kujia system ya maana kama hii Soundstar 3.1. Hii system iko na 65,000 watts na ni system hatari sana. Ni system iko na sauti poa na ni system haina kelele, but the sound quality is very good. Hii system inaweza shika FM, iko na inputs za USB, unaweza connect na AUX na pia iko na Bluetooth. So ukiwa na budget ya 15,000 shillings unaweza pata hii Soundstar sound system. We are located Nairobi CBD, Ronald Gala Street, RNG Plaza First Floor F18. Na pia tunafanya delivery country. Unaweza tupigia kwa hizi namba ziko hapa chini kwa hii video kama unataka ikuwe delivered. Na pia unaweza visit our website at le.co.ke.